Nirwe neza muvunga matahe Ineza yawe nzira bwandu Chamuche mana chaheza Najaji umaga muse Ndavugo mumararungo Voma winga nzo Ninganzo tumuririmbe bishire cyera Ubugwaneza sugo yisiga Abatamuzi muza mubwirwa Kwari kirenga dutezeho abandi Izirwe neza muvunga matahe Ineza yawe nzira bwandu Chamuche mana chaheza Najaji umaga muse Itwise urusumba tumusanga Ahubwo ni isangano ry'isimbi Iduce siba tumusanganira Arabasumbuhejeje imagana Reka twanamize duterane imbabazi Itugutaramire cyane Ituze rigututubikaneho Wowe terori datebaga Uri jabo jambo yatangiye ijabiro Ngo tutajirajira mu mwijima ujereranga Yarateganye ruhwa duhuje Izirwe neza muvunga matahe Ineza yawe nzira bwandu Chamuche mana chaheza Najaji umaga muse Nzafate nanga ya nje ngutura nje Semjeyi Ndiri imbi ngumbur guida shichirwa Rushe mbize Arabarutu munyana warusharazaka Uwikirenga ndata Niyanzira mwagakeze Namubasha mwayana Uwo nirwoga na ngabo rwa ngoma ijana Urutabika ngwayaje Nuko rero tumugira karo rero yeah, yeah, yeah.